Now when I'm a number panoma,
yes.
7-0 nigga, we look coconut fuma.
Come with booya.
Young Toe Shankstown is in the building. Boom. 7 Tigash.
Mr. So, Jin be on this.
Yeah.
No, original Batman Jack Donos. Meet the brothers in the house, man. Son of Lord. 345. Airport. Mr. Jin be.
Jin be.
So the guys up on the parika. Pamuru fella no sarika. Baka femfu melive, ndei panika. Kwa timu fiai, visa asanika. Kabumba lisanika. Biki mana papena ndei panika. Nipamulu ya mapaka no kusalika. Papena ndei panika, yosaso ndei kwanisha. Charikare, lekeni mwishive. Etafwayo kongkolo mwela papene shile. Nariva chitobu vinariva shamuru kongo. Mebibari ne mfine, mebibari ne chifine. Shaka ipature ni kuisa watura. Mtotela lesa kasuwanga kature. Chapwa, jevo kutanja puapwa. Iluka murifyo, febo tatuwa posa mano kubuteko. Alana febo tuwa nefitekwa. Chenjela, mga wapwala nuka vechitekwa. Rest in peace, kulitatana mayo. Umukamba nchiri na mkwemu mupashina ngwaria. Fingi mfuaya, fbengi mfuaya. But still mchari kosa. Still mshfiri kukuponya flag. Mfiri kifyo kuhuwa kosa. Ukuhuwa shanga. Baka fena kumpela ya chano. Chapwa, devo kutanja puapwa. Sorry guys, sampunde parika. Pamuru fela no kusarika. Baka femfu melive, ndei panika. Kwa tibu fiai, lisa asanika. Kabumba lisanika. Biki mana papena ndei panika. Nipamulu ya mapaka no kusarika. Papena ndei panika, yosaso ndei kwanisha. Ifikale na fitampile. Teti mbwelele hapa pena kanji panike. Chai chaile paka no kupalika. Sali sani kama goki ule ikulika. All about the money kwesu fweni moto. Shibombe la malesi na fusha mashoko. Ninebo bomfo bwanse pati na baloko. Nika time up selani fwebo tuishile. We ain't play so better once mwishibe. Nifwebo tuishile hapa ndemi vika mwishibe. All the way plus ndolana bobo. Teti bambo nepa meso nimba vika fogo. Ndeba shimi angomu tuyu wachifuba. So beta beshibe uongo waba pamukuba. Okonfumana nevo ndi mfumu. Uke pusholo vashpo kwesu likuluka. Sorry guys, sampo nde parika. Pamuru fela no kusarika. Baka femfu melive, ndei panika. Kwa timu fiai, lisa asanika. Kabumba lisanika. Biki mana papena ndei panika. Nipamulu ya mapaka no kusarika. Papena ndei panika, yosaso ndei kwanisha. Lila Mr. Jin, Chikarichi. Kimuji, Tiger, Zebra, yeah, P-Man, G-Man, Coach. Namashala bonsa batemwikwa. Eta no tia shari. We do what we do. We know the best. We learn in the street niggas. Catch. Yeah.
It's Jin B on the beat.
I got a dope prestige on this one. It's the Jin B Productions.
Jin B's on the
catch. Come with that booyah. Yeah. Let's go before we quest. Peter Nikamaso.